Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kubadukurikira ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe nanjye Edrwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mwese mu makuru yacu. Uyu munsi ni ku cyumweru, turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda, hanyuma guhera isaa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, abantu 18 barimo 22 barinda parike ya Virunga mu ntara Kivu ya Ruguru aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barishwe baguye mu gitero cy'abagizi ba nabi. Nubwo bikekwa ko abo bantu bashobora kuba barishwe n'abagize imwe mu mitwe y'inyeshyamba ikorera hafi iyo parike, ubutegetsi mu ntara Kivu buvuga ko bwatangije iperereza kuri ubwo bwicanyi. Ibyo byemejwe na Bwana Jean Bosco Rubuga Sebishyimbo, minisitiri ushinzwe itangazamakuru muri guverinoma y'intara ya Kivu ya Ruguru, ni mu kiganiro twagiranye.
Murakoze kuduha umwanya kugira ngo tubashe kubamenyesha ibitero byagabwe kuba garde parke cyangwa se bari abacunga umutekano muri parke ya Virunga. Ni ukuvuga ko ejo habaye ibitero ahitwa Rumangabo, hari station ndetse ya bariya ba garde parke. Igitero cyagabwe ku modoka yari irimo itwaye aba garde parke. Urabizi parke yacu ni nini cyane, ni ukuvuga bava mu ruhande runaka baja mu rundi. Ubwo rero baza guterwa bari bageze hafi ya stasiyo yabo, ndetse n'imodoka y'umuturage cyangwa se imodoka ya gisivile nayo yari hari, kandi yari indi yaba yaje guhitanwa n'ibikomere yabashije kubona. Muri make mbese igitero kimara kuba na abantu 17 bahise bapfa.
Kugeza ubu ngubu rero muravuga ko abamaze gupfa ari 18. Ese mwashoboye kumenya abagabye ibyo bitero?
Murabizi ko mwayari amashamba yacu ya parke ya Virunga harimo nyeshamba nyinshi, kandi tukaba twamaze iminsi hari ikibazo kiduhangayikishije kuba abagarde parke cyangwa se abacunga parke batumvikana n'abaturage baturiye bugufi ya parke, kuko usanga bakenera kugira ngo binjire baje guhinga muri parke. Tukavuga tuti ese intandaro yaba ari iyo ngiyo kuba barangirije imyaka y'abaturage? Ese yaba ari uko FDLR yaba uyu munsi mbese imerewe nabi mwayari amashamba ingabo za Congo zihanganye nayo? Province cyangwa se guverinoma ya province ya Nord Kivu ikaba yasabye ingabo kugira ngo bakore iperereza riraza kuduha amakuru yimbitse, tukaza kumenya mu masaha makeya koko mwayira mitwe yose yitwaje intwaro mwari ashamba ni bande babashije gukora cya gitero.
Kugeza ubu rero ntabwo muramenya neza umutwe uwo ari wo wose ushobora kuba wagabye ibyo bitero, kandi nta n'umutwe wari wigamba ibyo bitero. Wari ukomoje ku kibazo cy'imirwano imaze iminsi hagati y'umutwe wa FDLR n'ingabo za leta ya Congo. Iyo mirwano iracyakomeza, bimeze gute, birabera hehe?
Nibyo koko imirwano iracyakomeje mu ruhande rugana aho twita ni za Tongo, ni ukuvugana ni muri Rucuru ariko mu gace ka sekiteri ya Bwito ahantu bita za Tongo. Urabizi umukuru w'igihugu mushya akimara gufata ubuyobozi yashatse kugira ngo asabe imitwe yitwaje intwaro yose ihangayikishije abaturage gushyira intwaro hasi, abagomba kuja iwabo baje iwabo, abakongomani basange ingabo kugira ngo dutangize iyi gahunda yo kuvuga ushaka gusubira mu buzima busanzwe abusubiremo. Muri make kuba benshi batarabyumvise, bake nibo babyumvise, ingabo zikaba zahagurukiye rero kuvuga ati ni ngombwa zigaruye umutekano ku mbaraga, akaba ari byo bitero byatangiye muri aka karere. Twizera ko bishobora kuzatuzanira umutekano cyangwa se bikagarura umutekano muri Nord Kivu yacu.
Minisitiri Sebishimbo, hari n'amakuru akomeje gucicikana hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye bavuga ko iyo mirwano ahubwo itarimo ingabo za Kongo, kwa ahubwo hashobora kuba harimo ingabo mpuzamahanga harimo ngo n'iz'igihugu cy'u Rwanda. Mwebwe nk'abantu bari aho ngaho mukurikirana hafi ibijyanye n'iyo mirwano, ayo makuru mwayemeza, hari icyo muyaziho ko hashobora kuba hari ingabo zituruka hanze ya Kongo zirimo kurwanya imitwe nka FDLR?
Murakoze munyamakuru. Murabizi ko Kongo amakuba ifite nuko igihe cyose ingabo zayo usanga zigira cyangwa se insinzi ku mitwe yitwaje intwaro, usanga benshi bakekera ko atari ingabo zacu zabikoze. Uyu munsi ndaza kubabwira ko intambara nyinshi igisirikare cyacu kimazemo kimaze gukamirika, ni ukuvuga kimaze kuba igisirikare kabisa ku rugamba, usanga ko gihagaze neza. Rero iyo abantu benshi babona intsinzi igisirikare cyacu kibona, atireka da ingabo za Kongo zakoresheje imitwe runaka, muri make ndakeka n'abantu batari bakurikirana ngo bamenye yuko ingabo za Kongo ubungubu zimaze kuba cya gisirikare gikomeye ku rugamba, abo nibo bakishidikanya ko atari ingabo za Kongo.
Minisitiri Sebishimbo muri guverinoma ya Kivu ya ruguru, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze.
Arakoze Bwana Jean Bosco Rubuga Sebishimbo, ni minisitiri ushinzwe itangazamakuru muri guverinoma y'intara ya Kivu ya ruguru. Mu karere ka Rubavu mu Rwanda haravugwa urupfu rw'uwitwa Jean Pierre Sibomana, bivugwa ko yishwe arashwe na polisi agerageza guturuka. Yari afunzwe akekwaho kwica inka y'uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana.
Ku wa gatatu w'iki cyumweru dusoza, nibwo polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Rubavu yatangaje ko yafashe Sibomana Jean Pierre w'imyaka 35 y'amavuko, akekwaho kwica inka ya Nyiramagure Rachel w'imyaka 48, akaba ari n'umupfakazi w'abana batatu warokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Batuye mu mudugudu wa Rwamikungu, akagari ka Nyamikongi mu murenge wa Kanzenze. Polisi yavuze ko ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane aribwo yitwikiriye ijoro ry'abashumba baragira inka zarimo n'iya Nyiramagure Rachel, ngo yasanze abashumba baryamye basinziriye arabakubita ariko yamaze gutera iyo nk'icyuma mu nda y'amaganga. Amakuru atugeraho avuga ko iyi nka bayibaze bayisangamo inyana y'amezi 7. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CIP Bonaventure Karekezi yavuze ko Sibomana yasanze abashumba mu gikuyu arabakubita, ababwira ko iyo nka yaramburuye. Bahungira ku muturanyi wabo na baza kureba ibyabaye, ahura na Sibomana ipantaro y'iruha amaraso. Ageze kuri iyo nka ya Nyiramagure Rachel asanga iryamye iva amaraso mu nda y'amaganga, bigaragara ko yatewe icyuma. CIP Karekezi yavuze ko amakuru yatangiye gutangwa kugira ngo Sibomana afatwe, kuko akimara gukora ibyo yahise agiye afata igara arahunga afatirwa mu murenge wa Cyanzarwe, nawo mu karere ka Rubavu bigaragara ko yahungaga kuko ubusanzwe atuye mu murenge wa Kanzenze nk'uko uyu muvugizi yabisobanuye. Sibomana Jean Pierre yashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha rukorera kuri sitasiyo ya polisi ya Kanama kugira ngo hakorwe iperereza, ari naho yarasiwe agerageza gutoroka, nk'uko twabibwiwe n'umwe mu bashinzwe umutekano wadusabye kugira imyirondoro y'ibanga ku mpamvu z'umutekano we. Ijwi rya Amerika yahamagaye umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba n'umuvugizi ku rwego rw'igihugu, ariko nta n'umwe witabye telefoni. Inshuro zose twabahamagaye nta n'uwasubije ubutumwa bugufi twabahaye, bombi tubabaza iby'aya makuru avuga ko Sibomana yaba yarashwe agerageza gutoroka. Sibomana yari yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha ngo iperereza ritangire ku byo akekwaho. Byatumye duhamagara umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIBO Madame Marie Michel Umuhoza, maze atubwira ko atari yakamenya aya makuru hari mu masaha ya mu gitondo. Ubwo twongeraga kumuhamagara hashyira saa 10 z'umugoroba, yavuze ko agihuze kandi n'ubutumwa bugufi twamwoherereje ntiyigeze abusubiza. Nyuma y'uko inka ya Nyiramagure Rachel bikekwa ko yatemwe n'uyu Sibomana igapfa, ubuyobozi bw'umurenge wa Kanzenze bwavuze ko bugiye gushaka uko bumushumbusha. Ubwo twabazaga Madame Monique Nyiransengimana uyobora umurenge wa Kanzenze aho gahunda yo kumushumbusha igeze, yatubwiye ko bagikusanya inkunga, ariko anemerejwe ijwi rya Amerika ko amakuru y'ishwa rya Sibomana bayamenyeshejwe.
Kubera ko inkunga igomba kumushimira gutuka mu baturage bo mu gihugu twihaye icyumweru ariko urumva biraterwa n'igihe abaturage bazaba bamaze kuyahuza ariko tuhava twari twihaye igihe cy'icyumweru gitaha nyuma y'icyumweru gitaha tugahuza
ubu haba hamaze kuboneka ubushobozi bungana iki
ntabwo nahita mbimenya kuko igikorwa kiri gukurikirana na Joseph w'akagari
amakuru se y'uko wa muntu wari watemye ntashobora kuba yishwe yo yaba ari impamo
twabibonye kuri message turahamya ko ari ukuri yera yuko urwego rwari umurinzi nirwo rwabitangaje
ntitwashoboye kugira uwo tubona mu muryango wa nyakwigendera ngo tuvugane ariko umwe mu baturanyi utashatse kugira byinshi atangaza yavuze ko bumvise yuko yapfuye
ayo makuru
eh
kandi twaze neza natwanahageze aba makuru twaze neza
nta n'ibyo bumvise
yitwumvise nuko twumvise ko yavuye mu mwuka nta bindi
amakuru dukesha umwe mu bashinzwe umutekano avuga ko bafungiye kuri station ya polisi ya Kanama bari bahawe uruhushya rwo kujya mu bwiherero ahagana saa 12 za mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu aribwo Sibomana Jean Pierre yirutse ashaka gucika umupolisi aramurasa arapfa mu gihe polisi cyangwa urwego rw'ubugenzacyaha baduha amakuru arambuye kuri iki kibazo ijwi rya Amerika izayatangaza nayo mu bindi biganiro byayo si ubwa mbere ihumvikanye gutema amatungo by'umwihariko y'uwarokotse jenoside mu ijoro ryo ku itariki 22 rishyira 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka ushize nabwo umugizi wa nabi yatemye inka 12 z'uwitwa Ndabarinze Kabera wo mu murenge wa Muringa mu karere ka Nyabihu ku itariki 28 z'uko kwezi urwego rw'ubugenzacyaha rutangaza ko inka 10 muri zo zimaze gupfa ingingo ya 436 y'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda irimo agace kavuga ko umuntu wese kubw'inabi kandi nta mpamvu wisha cyangwa ukomeretsa bikomeye amatungo yundi ahanishwa igifungo kuva ku mezi atandatu kugeza ku mwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 200,000 kugeza kuri 2,000,000 cyangwa kimwe gusa muri ibyo ahariko ni kuwagejejwe imbere y'ubutabera akabihamya n'urukiko Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubw'ahagijwe rya Amerika
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku ma radio yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com ubu noneho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda
Muhayi kaze radio yawe ku 104.3 FM ijwi rya Amerika. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango ejo Youth Echo ukoreye i Kigali aho Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza. Kuganira n'inshuti, umuryango ndetse n'abavandimwe ni kimwe mu biranga kamere muntu. Mbere wasangaga abantu bandikirana amabaruwa aho umwe mu buryo bwo kubwirana amakuru ariko ikoranabuhanga riziye riba umuyoboro uhuriza abantu hamwe mu gihe gito kabone n'ubwo baba bari mu bihugu bitandukanye bumwe mu buryo ikoranabuhanga ryazanye harimo n'imbuga nkoranyambaga aho usanga abantu benshi bazikoresha mu buryo butandukanye haba mu bucuruzi kuganira n'inshuti ndetse no kumenya amakuru atandukanye ku isi yose ushobora kuba uri kwibaza ute se uyu munsi twaba tugiye kuganira kuki Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero tujye kuganira ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga ariko turebera hamwe urukundo n'imbuga nkoranyambaga. Ese birashoboka ko abantu bahurira ku mbuga nkoranyambaga bagakundana ndetse bakanabaje tuganira batandukanye. Muri iki kiganiro kandi turaza kumva ubuhamya bw'umuryango wamenyanye binyuze ku mbuga nkoranyambaga ariko kuri ubu nubwo babana bakabahora mu makimbirane. Ese amakimbirane yabashingiye kuki? Turaza kumva kandi ikiganiro twagiranye na Edward Bamporiki avuga ku bijyanye n'inkundo zo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'inama agira urubyiruko. Ibi byose turabyumva muri iki kiganiro mutegurwa kandi mukakigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Imbuga nkoranyambaga zikoreshwa nka bumwe mu buryo bugezweho bw'itumanaho. Usanga bitakiri ngombwa ko uhamagara umuntu cyangwa se guhora wafasha umwanya kujya kumureba nk'uko byakorwaga kera. Kuri ubu abantu bashobora guhanahana amakuru ku isi yose kandi bitabatwaye umwanya munini. Mu ihanahana ry'amakuru rero harimo n'abahurira ku mbuga nkoranyambaga bagahitamo kwikundanira nubwo baba bataziranye. Ugasanga rwose bagenda boherezanya amafoto, baravugana kuri telefone ariko muri bo nta n'umwe urabonana n'undi imbona nkubone. Muri iki kiganiro rero twaganiriye n'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga rwo mu karere ka Huye ku bijyanye n'urukundo rwo ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bumva ko bidashoboka gukundana n'umuntu utarahuye nawe, abandi ariko siko babyumva. Ni mu nkuru twateguriwe na Nishimwe Ariette.
Iyo abantu bakundana urukundo rwanyarwo cyangwa rufite intego bisaba kumenyana mu mico umuntu ujya gukunda afite ibintu byinshi agendera uwo muntu rero ubaye mutarahura umurebe kari na ukeneye ko mukundana kuko ntagara kwitora ngo upfe gukundana n'umuntu uwo muri kumwe ushobora kutayimenya neza ariko nibura ushobora kumenya utuntu dukeya ku mico n'imyitwarire bitewe n'igihe mugenda mu mazi
ubundi urukundo na amaranga mutima kandi ayo maranga mutima ntago bivuze kwaza kuko wabonye umuntu ushobora kumva umuntu bwabye ijwi rye ukumvura rikunze bigatuma ugira amaranga mutima ukumva umuntu aramukunze nawe urwo rukundo rwo kuri social media hari uburyo ugomba kurutwaramo uko urutwara uri kumwe n'umuntu umubona na umubuzi uzaho ataha ntabwo ariko kwiye kubyitwaramo nanone n'umuntu utarabona na rimwe numva ko urwo rukundo rwabaho ariko ukamenya uko urutwara nturugeze ku rwego ruri hejuru cyane ukazategereza ko mubanza mukanabonana
social media umuntu yita amazina ashaka mamuganira atarabona namuganira ibintu bitandukanye mamufite discipline zitandukanye ushobora gusanga wamukunze cyane kandi ari umuntu udafite imico myiza ugasanga urukundo rwanyu rumaze kugera kure udafite igaruriro tubanze tubonane tunaganire nk'ukundi nyuma
kuri social media habera ibintu byinshi bitandukanye hari abantu bajyaho bari serious akaba bashobora wenda kwakura urukundo cyangwa se mukanaganira ni ibindi ari serious ariko ushobora no guhurirayo n'abateka mutwe umuntu ukubwira ibintu bitariho cyangwa se nawe ugakakwibwira bitandukanye n'uwo ari we no mu buzima busanzwe buryo umuntu ni mugaru ushobora no gukurana n'umuntu umwana nareranywe rwose muri abana mugakundana nyamara akaguhemukira kandi wari uzi ngo ni umuntu uzi neza wenda ikosa ntakora nibyo kwimariramo umuntu tuvugana gusa tutarabonana wenda ngo tube twapanga urukundo rube rurerure cyangwa se tugiye indi mishinga igendanye n'urukundo dupanga ntaramubona
gukunda umuntu no kutamukunda ntago birebaho mwahuriye mukabariho kuri inshuti mu rusengero wa yakura kandi kugira ngo umuntu azakubere umukunzi mwiza ntago ureba ngo yavuye aha cyangwa yavuye uwo wakuye mu rusengero yaba mubi kurusha uwo wakuye mu kabari kimwe no kwakuye kuri social media yaba mwiza kuruta uko wabara mukuye mu rusengero
arakoze cyane nishimwe Ariette ku kiganiro giranye n'uru rubyiruko niyumviye ko bamwe bavuga bati bisaba kubanza kubonana n'umuntu ukamenya imico ye n'imyitwarire ye ndetse ukanareba neza ko ari we ushaka koko Nawe duteze amatwi muri iki kiganiro dusangiza igitekerezo cyawe tubwire ese ubona hari ingaruka zagira ku bantu bakundanye bahuriye ku mbuga nkoranyambaga twandikira ubutumwa kuri telefone igendanwa ariyo 07/78/54/11 cyangwa kuri 07/28/02/32/32 wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Shuti bakunzi b'ikiganiro ejo, tunaboneraho no kubashishikariza gukomeza kwirinda iki cyorezo cya coronavirus, mwoga intoki mukoresheje amazi ndetse n'isabune, kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi ndetse no gukora ingendo zitihutirwa. Dukomeze kwirinda kandi tunarinda abacu. Kurikirirwa iry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Uko ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga rigenda ritera imbere ni nako rigenda rihindura byinshi cyane cyane mu mibereho ya muntu nyamara ababirebera kure bakavuga ko ikoreshwa ryazo rishobora kugira ingaruka zitandukanye ku mibanire y'abantu mu gihe ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere ari nako rihindura ubuzima bwa benshi mu ngeri zitandukanye kuri iyi nshuro harabahuzwa n'imbuga nkoranyambaga bikavamo no kubana nubwo ari urukundo rudakunze guhira benshi Ibi ni bimwe mu bikubiye mu buhamya bwa Clemence Uwase uri mu makimbirane n'umugabo we babanye bahuriye ku mbuga nkoranyambaga. Ese kuri ubu babanye bate? Ni mu nkuru yateguwe na Ishimwe Honore mu karere ka Nyaruguru, reka tubumve.
Nyine byambaye ariko nta kundi kuntu nabigenza gusa yaranyihishemo anyereka
ko n'ijwi risa n'iryuje ukwicuza Uwase Clemence umugore w'imyaka 26 y'amavuko atuye mu mudugudu wa Rukore mu murenge wa Muganza ho mu karere ka Nyaruguru Uwase avuga ko mu mpera z'umwaka wa 2015 yahuriye na Rurangirwa Jean Pomuseni ku rubuga nkoranyambaga ruzwi nka Facebook kuva icyo gihe batangiye kujya bohererezanya ubutumwa bugufi ndetse n'amafoto yabo uko iminsi yagendaga yicuma niko nabo ubwabo ngo bakomeje guhuza urugwiro ku buryo bitoroheraga umwe kumara iminsi atamenya amakuru y'undi muri urwo rugendo uretse kumenya amakuru asanzwe ya buri munsi nta kumenyana byimbitse byabayeho ngo habeho kwigana ku ruhande rumwe cyangwa urundi
amakato ya buri munsi ariko simbasha kumenya uwo ari we neza
igitangaje ari kuwa Sekimansi avuga ko byarangiye bageze ku rukundo ruganisha gukubana mu mwaka wa 2017 banjiye kubana nk'umugore n'umugabo ku bwa Uwase wikigira intangiriro kigira niherezo ari byo ahinira mu bizazane yahuye nabyo akimara kubana na Nepomuseni muri aya magambo
nyuma rero tuza kubana akankorera ibintu biteye ubwoba ari wa musinzi abakobwa wa muntu udashaka kunezerwa mu rugo ngo akwereke ko ari guseka umva bya bindi byose yanyizezaga yageze mu rugo azimya amasko ubu ngumba numva naramuzinutswe ari hahandi ho gutandukana bikarangira burundu
nyuma yo guhurira n'ibibazo mu rukundo we yitwa kwa Facebook uwasaragira inama urubyiruko muri rusange
nabagira inama rwose yo kubireka bakabicikaho burundu kuko uricuza nyuma ntacyo ufite waramwiyeretse wese uzakunda umuntu wabonye waramwize
twifuje kumva icyo majyambere Jeanne Pomuseni umugabo wa Uwase Clemence avuga ku makimbirane avugwa mu rukundo rwabo ashami kiye kukumenyana binyuze ku mbuga nkoranyambaga mu magambo make Nepomuseni avuga ko icyo yifuza ari uko urukundo rwabo rwashyirwa iherezo bikanyura mu nzira z'amategeko kuko gukomeza kubana n'umugore we bitagishobotse
kubivugaho birangora cyane kubera ko no kumusobanura ubwe sine nakamumenye n'umuntu twahuriye kuri Facebook kugira ngo nkubwire ngo imice yari ibwiye uretse iyo mibi natangiye kubona
ese amakimbirane mu muryango bayemo yabazwi Hakizimana Jonas numwe mu bunzi wo mudugudu wa Rukore wagizijweho na Uwase ikibazo afitanye n'umugabo we Nepomuseni bakunze kwitana ipo
mu byo yatugaragaje yatubwiye ko mu byukuri atameranye neza n'umugabo ku mugabo hari inshingano zimwe atajya yuzuza ubwo twagerageje kuganira nabo kugira ngo turebe uko twabunga bisa nkaho binaniranye ku mpande zombi batabasha kumvikana n'uburenganzira bwo kuba bakomeza mu zindi nzego
Facebook ni urubuga nkoranyambaga rwashyizwe mu mwaka wa 2004 n'umushoramari Mark Zuckerberg ni rumwe mu mbuga zikundwa cyane n'urubyiruko ndetse n'ibyiciro by'abakuzi uretse abisanga mu marira kubwo gukundwa urw'agahararo bitewe n'imbuga nkoranyambaga hari abandi iyo batagenzuye neza imibanire bagirana n'inshuti bungukira kuri izi mbuga bisanga batekewe imitwe basabwa amafaranga cyakora ku rundi ruhande hari abandi usanga barabyaje imbuga nkoranyambaga andi mahirwe mu bucuruzi cyangwa se izindi business bakora ni ikiganiro ejo ngenzi ishimwe unuri mu karere ka Nyaruguru
namwe mwumvise ko abantu bashobora guhurira ku mbuga nkoranyambaga bagakundana ariko kubana bikabananira kuko baba batarafashe umwanya wo kwiga no kumenyana ku mico n'imyitwarire yabo bagiye kubana ibi bikaba byanatuma aba bombi bashyira iherezo ku cyemezo baba barafashe cyo kubana nk'umugore n'umugabo ibi nibyo twumvise mu buhamya bwa Clemence Uwase usoje agira inama urubyiruko yo kuzakundana n'uwo biboneye kuko iyo mubanye mutarabanje kumenyana bigira ingaruka nyinshi zirimo no kwicuza muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean Aime Muhawe nayo uraho neza Jean Aime
uraho neza Nicole
ndakwakiriye muri iki kiganiro
urakoze cyane
ndashaka kukubaza ese ushobora gukundana n'umuntu mwarahuriye ku mbuga nkoranyambaga bikaba byanatuma mubana nk'umugore n'umugabo
yego birashoboka
ngaho tubwire
birashoboka ko ushobora kujya kuri Facebook kuri WhatsApp cyangwa ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye ngahuriraho n'umukobwa tugakundana ariko kuvuga ngo byagera kuri etape yuko tubana tutaregera tubonana amaso ku maso biragoranye cyane kuko nge nshobora kuba nkunda abakobwa b'ibikara agashaka ifoto y'undi muntu w'inshuti y'abana w'igikara akabariyamo twasabye kubana agasanga n'inzobe ugasanga tugize amakimbirane akomoka ku kuba twarabanye tutarigeze tubonana amaso ku maso ngo tuganire byashoboka ko nakundana nawe ariko ntago nagera ku kigero cyo kubana nawe nk'umugabo n'umugore ntaramubonera amaso ku maso ngo menye imico ye menye icyo akunda menye n'icyo yanga kuko iyo tuganira ku mbuga nkoranyambaga umuntu wese abagaragaza ibyiza kandi burya hari urundi ruhande rubahishe nakabaye menya neza igihe twageze igihe gihagije cyo kuganira
Jaye mati ku mbuga nkoranyambaga buri muntu wese abavuga ibyiza ntago yerekana ibibi reka noneho tubanze twumve indirimbo y'itsinda ryitwa Active bise Online Love turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
Ifoto yera kimuri karitsi ye yeah, ye yeah, ye yeah. Fuga santire na na yerete. Yeah, yeah, yeah. Nari narabinze bafenasiya.
Nyuma yo kumva indirimbo rero reka tugaruke n'icyaganiriye na Edward Bamporiki umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'urubyiruko avuga ko urugo ari umushinga nkundi ukwiye gukorerwa ubwenge ingamba mu buryo bwitondewe kuko kuba abantu barahuriye ku mbuga nkoranyambaga bidahagije ngo babe baziranye ku buryo babana nk'umugore n'umugabo. Ni mu kiganiro ku murongo wa telefone amaze kujyana na mugenzi wacu Jean Aime Muhawe nayo.
Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turi kuganira ku nsanganyamatsiko ijyanye n'urukundo n'imbuga nkoranyambaga aho usanga muri iyi minsi urubyiruko ruhurira ku mbuga nkoranyambaga abantu bagakundana babana rimwe na rimwe rikazana ibibazo kuko usanga batari baziranye bihagije. Mwe mubitekerezaho iki?
Ibintu nyine bigenda bihinduka bitewe n'imihindagurikire y'urabona igenda y'umudugudu kurushaho. Nubwo umuco utagomba guca injishi ngo abantu bave ku byabo ariko uwashaka kureba ibibazo neza cy'abakundanira ku mbuga nkoranyambaga yabanza akareba ahantu turuka aho tuvuye nk'igihugu. Uriya ababyeyi bacu usanga bararambagirizwaga n'iwabo ko bavanga umuryango urambagiza undi ni umuryango ukingira undi ariko ajenda yacu ikinyejana cy'abantu bari bagira imyaka 40 abenshi usanga barahuye n'abo babana bagahurira mu nzira bagahurira ku ishuri bagahurira mu rengero akaba aribo bamera nk'ababwira ababyeyi babo ngo bahuye n'umuntu ubora kubana. Urumva ko nabyo biba byakozwe umuryango w'abantu waragezaho utari intambwe ukavuga ngo ni icyari uguhura kw'imiryango noneho bibaye ko abana bahuza imiryango imiryango yahuzaga abana. Ibyo umuryango nyarwanda warabyemeye ntawe ukigira ikibazo ngo umwana wanjye yahuye n'uhandi none ashaka. Ariko noneho icyo bavuze rero cyo guhurira ku mbuga nkoranyambaga cyo kirakomeye n'icyo kwitonderwa no kugendamo buhoro biraza kuduteza ibibazo kuko byanze bikunze abantu bagiye kubana bagiye gukora umushinga w'urugo umushinga uzavamo abandi bantu. Aba bantu niyo nubwo tuvuga ngo kumenya umuntu biragoye ariko bagomba kumenyana bagahura bakamenyana umwe akamenya imico y'undi imigirire y'undi akamenya umuryango ngo umuntu akaba umwana w'umuryango niba ndi umuhungu akaba umwana w'umuhungu w'umuryango w'umukobwa twakundanye akaba umwanya wo kumenyana bidakozwe na telefone kuko telefone iyo abantu bageranye ibibazo ntishobora kubonwa. Ikoranabuhanga ubwaryo ntabwo rishobora kubahuza ariko noneho mugashyiramo ubwenge bwa muntu n'umuco wa muntu mukagira iryanyu mukenera kumenya kuri buri ruhande. Ariko iyo muvuze ngo ikoranabuhanga ryaduhuje tubaye umugore n'umugabo iyo mugize ingorane izo arizo zose ntabwo rishobora kuza hagati ngo ribumbe rivuge ngo ni njye wabahuje reka mbumbe. Ntekereza ko abana b'abanyarwanda kugomera ku muco wo kuvuga ngo icyo bita kurambagiza ni iki niyo umuranga yaba atari umuranga niba umugize nk'iyo telefone cyangwa interineti ariko noneho hakabaho kurambagizanya abantu bakamenyana.
Mubona mu gihe ibi byari bikomeje kwiyongera gutya nta ngaruka mbi bishobora kugera ku muryango nyarwanda?
Byatangiye kuzigira gaho ibica ku ruhande urebye nka divorce dufite muri iki gihe utakoze ubushakashatsi neza ntiwahita ubishyira ku ikoranabuhanga ijana ku ijana ariko noneho nubwo wavuga ko ritarimo kuko abantu uko kuntu bahuye bagahura nimugoroba bakabana bukeye kubera ko wenda bafashe umwanya munini wo kundanya mu mafoto bahahererekanya biba bibyaye urugo rwihuse gira n'ingaruka rero nyinshi zituma rusenyuka mu buryo bwihuse. Kwiga ku muntu ntacyo bitwaye bisaba ubwitonzi gusa no kudahuka.
Nyakubahwa Minisitiri dusoza iki kiganiro kigufi tugiranye ntigeze nama mwagira urubyiruko rwitegura gushinga ingo?
Gushinga urugo ni umushinga. Umushinga uwo ari wo wose ukorerwa ubwenge ngamba ibyo bita business plan. Kora ingamba z'igihe kirekire ukavuga uti njyewe ngiye gukora umushinga w'urugo uzaramba kuko Imana izampa kurambira mu Rwanda uzabyarira u Rwanda uzarwonkereza ukawutekerezaho ukawushyiraho ubwenge n'umutima warangiza ukavuga ngo noneho ngiye kurambagiza uwo mwinjiranamo cyangwa se niyo ndi umukobwa ngiye kwitondera abanza abakobwa bakinjirana muri uyu mushinga kugira ngo uzabe umushinga uramba. Baduteze amatwi abantu bakiri bato bakwiye kwitondera ikintu cyitwa kwitondera ikintu ntibivuga kutajyamo ariko kukijyanamo ubushishozi noneho ukavuga ngo uyu mushinga niwunguka uzaba n'ubawo penyuka waraye ubaye nzaba nunguye igihugu nzaba niyunguye nzaba nshinze umuryango uzanyitirirwa mu gihe kizaza ntakintu ari wazaba ngo hariho umuryango wa runaka wabyaye aba runaka. Ibyo ni ibintu rero bitahubukirwa byitonderwa kandi rimwe na rimwe bikeneye inama z'abakuru turabafite.
Turabashimiye cyane nyakubahwa Minisitiri.
Murakoze namwe.
Mwakoze kubana natwe. Nitwa Nicole Giraneza, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza.
Dushimire bagenzi bacu batugejejeho ikiganiro ejo nshuti zacu. Mu masegonda make cyane ndabasigira bagenzi banjye baduteguriye ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikro yari